www.kwanchadivine.com.
Hello, police. Tanzania police. Listen to this scene. Muna nana zuko banga ni convince. Tana napita ku shopping. Daguma na kundi njonda ina. Zachi kundi zinali kutali. Kuma singa na jiti la mwina. Hello, beautiful lady. How are you, my lady? You're looking sexy. Ni mwema ya nafikila. Muna muna kundi ya nikila. Milu kundi lipilila. Kukandisia. Kundi si let you hug.
www.kwanchadivine.com.